waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab arbaca bisha Abriilna ay tahay sagaal sanadka 2025. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Wararkana waxaa ugu waaweyn wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Jason Clare oo sheegay inaan hadda la joogin waqti laga hadlo suuragalnimada in dhaqaaluhu aad hoos ugu dhaco ama waddanka uu galo waxa la yiraahdo recessionka. Madaxda xisbiyada waaweyn ee Australiana xalay dood ay yeesheen waxay uga hadleen barnaamijyadooda ku aadan sidii maciishada qaaliyoobaysa ee dalka wax looga qaban lahaa. Wararkaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garoobe. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee dalkan Australia Jason Clare ayaa sheegay inaan hadda la joogin waqti laga hadlo suuragalnimada hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran oo caalamka oo dhan saameeya, taasoo ay sababtay canshuuraha madaxweynaha Mareykanku waa Donald Trump ee uu ku soo rogay alaabada waddankiisa ay dalalka kale ka iibiyaan. Isagoo la hadlaya barnaamijka subaxii ka baxa ABC da ayuu Mr. Clare difaacay go'aanka uu qasnajiga federaalka kula shirayo hay-adaha horjoogteeya kuwa maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda laftigooda, isagoo ku tilmaamay shirka tallaabo dowladda mas-uuliyaddeeda ay ku gudanayso.
Everyone loses from a trade war, but now is not the time to roll the dice with someone like...
qof kasta wuu ku khasaarayaa, ayuu yiri, dagaal ganacsi, laakiin hadda lama joogo waqtigii lagu nasiibsan lahaa, ayuu yiri qof Peter Dutton oo kale ah oo ka hadlaya dhaqaale xumo dhacda ama waxa loo yaqaano recession. Lama joogo waqti lagu dayda, ayuu yiri jaritaanka shaqaalaha la jarayo iyo siyaasadaha Mareykanka. Waxa ugu dambeyn ay Australia u baahan tahay waa in la keeno siyaasado laga soo minguuriyey Mareykanka, ayuu yiri. Jim Chalmers waa khasnajiga ayaa la shiraya madaxda bangiga dhexe, bangiyada kale iyo shirkadaha waaweyn dalka iyo weliba hay-adaha korjoogteeya ama dusha kala socda hay-adaha maaliyadda si loo helo qorshe wax looga qabanayo dhaawac dhaqaale ee canshuurahaasi ay sababeen. Waa canshuuraha tariffska la yiraahdo ee markaasi alaabada lagu soo rogo. Isbahaysiga federaalka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey siyaasadooda gaaska kadib doodii ugu horreysay oo dhexmarta madaxda labada xisbi ee waaweyn oo ay kaga hadleen siyaasadahooda doorashada. Shayga ugu weyn siyaasadaha mucaaradka ee arrimaha gaaska ayaa ah in xeebaha bari ee dalka laga sameeyo kayd, lagu hubinayo in kayd loogu talagalay uu jiro suuqa gudaha dalkan Australia. Afhayeenada arrimaha maaliyadda u qaabilsan mucaaradka Jane Hume ayaa Channel 7 u sheegtay in isbahaysigu qiyaasayaan in qorshahoodu uu 23% dhimayo qiimaha lagu gado gaaska jumlada ah, sida ay sheegtay ama ay soo xisaabisay shirkadda la yiraahdo Frontier Economics.
That will feed through to industrial gas, to retail gas, and also to...
taasina waxay u gudbaysaa oo saameynaysaa bay tiri qiimaha ka dhimaysaana gaaska warshaduhu isticmaalaan, kuwa tafaariiqda loo gado, iyo sidoo kale qiimaha korontada. Waad xasuusataan bay tiri doorashada u dambeysay Anthony Albanese wuxuu ballan qaaday inuu biilasha korontada $275 ka dhimayo dadka masa dhicin, ayay tiri. Laakiin wasiiradda guryaha Clare O'Neill ayaa sheegtay inay daldaloolo waaweyn ku jiraan siyaasadaha isbahaysiga, iyadoo dhaliishay waxa ay ugu yeertay in mucaaradku uusan bal lahayn qorshayaal uu dadka maciishada uga caawinayo.
We've been waiting months for the coalition to bring forward detail on what they promised would be meaningful cost of living.
Waxaanu bila sugaynay, bay tiri, in isbahaysigu keeno faahfaahin ku saabsan wixii ay ballan qaadeen oo ahaa inay si macno leh shacabka Australia uga caawinayaan arrimaha tamarta ama korontada iyo gaaska. Annagoo sugayna ayaan saaka waxaan ku soo toosnay, bay tiri, iyagoo ka hadlaya $60 oo sanadkiiba dadka ay u badbaadinayaan ama laga dhimaya qiimaha 2 sano kadib, ayay tiri. madaxda xisbiyada waaweyn ee dalkan Australia ayaa soo bandhigay qorshayaashooda ay wax uga qabanayaan maciishada markii ay yeesheen doodii ugu horreysay ee inta lagu jiro ololaha doorashada. Anthony Albanese iyo Peter Dutton ayaa waxaa su'aalo weydiiyey 100 codbixiyaal degan galbeedka Sydney oo ah goobo aad loogu tartamayo. Waxaana wax laga weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin waxbarashada, caafimaadka, biilasha korontada iyo gaaska iyo arrimo kale. Kala bar dadkii ka qayb galay dooda ayaa gacanta taagay mar la weydiiyey inay maciishada la tacaalayaan. Mr. Dutton ayaa dhowr jeer la weydiiyey hadalladiisa ku aadan dadka soo galootiga ama arrimaha immigrationka, iyadoo qof ka mida dadkii goobta joogay uu weydiiyey Mr. Dutton waxa uu samayn karo si hadalladaasi loo yareeyo oo aysan dhibaato ugu keenin dadka soo galootiga ee dalka degan. Mr. Dutton ayaase sheegay in Australia ay u dabaaldegto kuna faanto taariikhda ay ku leeyihiin dadka soo galootigaahi, laakiin hadda taas ay dhib uga imanaysa, ayuu yiri, tirada badan ee dadka soo galaya oo culay saaraya, ayuu yiri, kaabayaasha sida guryaha oo kale.
So we have to have a managed migration program, and our argument is that you can reduce it.
Marka waa inaannu helna, ayuu yiri, ama leenahay barnaamij soo galootiga oo la maarayn karo. Doodayaduna waa in la yareeyo heerka sare ee hadda ay arintaasi tahay, lana dhimo 25% labada sano soo socota. Taasina waxay abuureysaa, ayuu yiri, 100,000 oo guryaha oo caawinaya dhalinyarada Australia inay guryo helaan. Mr. Albanese ayaa dhankiisa sheegay in Labour-ku sidoo kale ka walaacsan yahay qiimaha iyo helidda guryaha, laakiin waxa ay horeba u hirgeliyeen, ayuu yiri, siyaasad ah in 2 sano laga mamnuuco dadka ajaaniibta ah inay guryo ka gataan Australia, taasoo qayb ka ah, buu yiri, qorshayaal aan guryo dheeraada suuqa ku soo gelinayno.
We think that's appropriate at the moment. In order to ensure that homes...
Waxay nala tahay, ayuu yiri, intaasi ay tahay midda haboon waqtiga la joogo si loo hubiyo in shacabka Australia ay guryo helaan. Waxaan doonaynaa inaannu kordhino guryaha suuqa yaala, taas ayaana gundhig u ah siyaasadaheena, ayuu yiri, ama ha noqdeen guryaha gaarka loo leeyahay ee dadku kiraystaan ama kuwa dowladda ee dadka laga kireeyo oo ah meesha aan laftigaygu ku soo koray, ayuu yiri. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku celiyey rabitaankiisa ah in Maraykanku la wareego gacanka Gaza mar uu la shirayey ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Mr. Trump ayaa fikraddan dhowr jeer soo jeediyey toddobaadyadii ugu horreeyey markuu xilka la wareegay, balse arrintan ayaa caalamka oo dhan u cambaareeyey iyadoo lagu sheegay ama lagu tilmaamay inay tahay isirsifayn. Waxaana qorshihiisa qayb ka ah in shacabka Falastiiniyiinta la dejiyo dalal kale, waana arrin uu Mr. Netanyahu ku taageersan yahay. Madaxweyne Trump ayaa mar kale ku tilmaamay Gaza inay ku taal dhul aad u qiimo badan, isagoo intaa ku daray in Gaza loo bedeli karo aag xorriyadeed ama waxa uu bixiyey Freedom Zone.
I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United...
Waxay ila tahay, ayuu yiri, inay tahay wax aan ku lug yeelan karno, laakiin inaannu geyno, ayuu yiri, ciidan nabad ilaalina ama in Maraykanku maamulo oo yeeshaba marinka Gaza waa wax fiican, ayuu yiri, sababtoo ah hadda ama sanado badan waxaanu maqlaynay oo keliya waa dil, xamaas iyo dhibaatooyin uun. Xabad joojin aan faraha ku taagnayn ayaa burburtay bishii Maarso kadib markii Israa'iil ay weerartay Gaza iyadoo sheegtay inay weerarkaas ku beegsanaysay mintidiinta Xamaas. Warbaahinta Waqooyiga Kuuriya ayaa laga soo wariyey ama sheegay in xaaladda hubka nukliyeerka ee dalkaasi aan waxba laga bedeli doonin oo sidiisa uu ahaan doono, inkastoo ay Maraykanka iyo dalalka saaxiibada ay yihiin Eeshiya ay dalbanayaan dalkaasi inuu noqdo dalal nukliyeer lahayn. Hadalkan arbacadii ayaa ku soo aadaya ama ay u badan tahay in ay North Korea uga jawaabaysay qoraal wada jira oo kasoo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee Koonfurta Korea, Japan iyo Maraykanka oo ay soo saareen mar ay joogeen ama darafaha shir NATO uu lahaa toddobaadka la soo dhaafay. Saddexda wasiir ee arrimaha dibadda ee qoraalkaasi ay soo saareen ayay waxay mar kale ku xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay in Waqooyiga Kuuriya uu noqdo dal ka caagan, gabi ahaanba ka caagan hubka nukliyeerka. Laakiin gabar la dhalatay hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un, gabadhaas oo la yiraahdo Kim Yo Jong, ayaa sheegtay in halka hubka nukliyeerka ee Waqooyiga Kuuriya uu hadda yahay ay sababtay ama mas-uul ka tahay colaadda iyo hanjabaadaha uga imanaya dalalka shisheeye, iyadoo intaasi ku dartay inaan waxba laga bedeli doonin arintaas ciddii doontaba ha iska qaylisee. Waqooyiga Kuuriya ayaa watay barnaamijkan ay hub nukliyeer ku samaysanayeen, inkastoo qaramada midoobay ama golaha amniga qaramada midoobay ay cunaqabateyn ku soo rogeen muddo sanada laga soo bilaabo markii ugu horreysay oo ay hubka nukliyeerka tijaabisay waqooyiga Kuuriya oo ahayd 2006. Sarkaal sare oo Iraaniya ayaa sheegay in wadahadallada ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi ee ay la galaysa dalka Mareykanka uu yahay mid aan toos ahayn. Tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si lama filaan ugu dhawaaqay in Mareykanka iyo Iran ay wada hadal ka yeelan doonaan warshadaha ama arrimaha nukliyeerka ee Iran maalinta Sabtida ee nagu soo aadan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araki ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray in wadahadalo heer sare oo aan toos ahayn lagu qaban doono dalka Cumaan ee Bariga Dhexe, isagoo intaas ku daray inay arrintani fursad tahay sidoo kalena ay tijaabo tahay. Laakiin waxa uu sheegay in banoonigu hadda dhanka Mareykanka uu yaalo. Mr. Trump ayaa maalintii Isniinta soo saaray digniin aad u culus oo uu ku sheegay in haddii wadahadalka lagu guuleysan waayo, Iran ay khatar weyn soo wajahayso. Iran ayaa arrimahaas iyadu gadaal isaga riixday, iyadoo sheegtay toddobaadyadii u dambeeyey in wadahadallo toosa aysan nukliyeerka ka yeelin halkaas aan ku celiyo. Iran ayaa dib markaasi u riixday hadalladaas Donald Trump uu ku dalbanayay toddobaadyadii u dambeeyey, isagoo sheegay in wadahadalladaasi barnaamijyada nukliyeerka ay lagu guuleysto haddii kale markaasi la bambaynayo ama la duqayn doono Iran. Waxayna u muuqataa in markaasi Iran ay hadalkeeda ama arrinteeda intaa ku joojinayso, isagoo sheegay waa wasiirka arrimaha dibadda Iran inay ku heshiiyeen oo keliya wadahadallo cid kale ay dhexdhexaadinayso. Xaakin ka tirsan dalka Mareykanka ayaa amray in aqalka cad uu dib u soo celiyo wariyeyaasha shirkadda warbaahinta ee Associated Press oo ay ka qayb gasho ama qayb ka noqoto wariyeyaasha ka shaqeeya aqalka cad ee markaasi baahiya arrimaha ku saabsan aqalka cad iyo madaxweynaha. Xaakimkan oo la yiraahdo Trevor N. McFadden oo uu hore u magacaabay Donald Trump ayaa riday xukun ah maalintii shalay ahay in dowladdu aysan ka aargoosan karin go'aanka hay'addan warbaahinta ee AP-du ay ku gaartay inaysan raacin amarkii madaxweynuhu uu ku sheegay in gacanka Mexico loo la beddelo magaciisa oo lagu tilmaamo gacanka Amerika. Shirkadda AP-da ayaa ku adkaysatay inay iyadu isticmaali doonto inay ku magacaabdo gacankaasi gacanka Mexico. Go'aankan xaakinka ayaa markaasi guul weyn waxa uu u yahay shirkaddan AP-da la yiraahdo oo markaasi aqalka cad ka shaqayn doonta. AP ayaa laga mamnuucay inay aqalka cad ka soo wariso laga soo bilaabo Febraayo 11-keedii, iyadoo caadiyan ka mid ahay tirayar oo wariyaal oo aqalka cad ka shaqeeya ama ka soo warbaahiya, sidoo kalena qayb ka noqda ama fuula diyaaradda Air Force One la yiraahdo ee madaxweynuhu uu ku safro. Isla wararka Mareykanka ayaan ku jirnaaya, Mareykanka ayaa sheegay inuu canshuuro 400%-kiiba ku soo rogi doono China laga bilaabo caawa kadib markii dowladda China ay diiday inay qaado canshuuro ay kaga argoosanayso kuwii hore ee Mareykanku uu ku soo rogay oo iyadoo waqtiga loo qabtay maalinta talaadada ay ahayd. Aqalka cad afayeenada u hadasha Carolyn Leavitt ayaa xaqiijisay go'aankan mar ay shir jaraa'id ku qabatay aqalkaasi cad. Saadaasha hawada berita magaalada Melbourne waa cadceed iyo 27 degree, Sydneyna inta badan waa cadceed iyo waliba 26 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 60 cents oo dollarka Mareykanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.